Mahi nama rima tekau mā whā. This final exercise, giving you practice with the possessives, is a mixture of singular, dual, and plural possessives. Whakamaoritia ēnei kōrero. Hei tauira ēnei. A.
Our dog is asleep.
Kua moe tā mātau kuri.
E.
Their fish are in good condition.
He mōmona ā rātau ika.
Tahi.
My pens are missing.
Kua ngaro āku pene.
Rua.
Our milk has run out.
Kua pau tā mātau miraka.
Toru.
Their clothes are dirty.
He paruparu o rātau kākahu.
Whā.
Their names are Mary Ann and Jack.
Ko mere ana rā o ko haki o rāua ingoa.
Rima.
Our lecture is useless.
E kore take tō mātau kai whakaako.
Ono.
Jim Bolger is our boss's friend.
Ko Hemi Bolger te hoa o tō mātau rangatira.
Whitu.
Our, yours and my, horse is in the paddock.
Kei roto tō tāua hoihoi te pātiki.
Waru.
Their teacher will arrive at 8:30.
Ka tae mai tō rātau māhita a te hāpāhi i te waru karaka.